moja amefurahi. Kuwa mekuwacha gizani ukidota. Mapenzi siyo gwanda mwe, kafla liki kufinya. Lazima uvumilie uchungu, uwe na utapowa. Mapenzi siyo nyumba uhame, kafla liki kuhuti. Labda uvumilie uone kama utakulea. Baby, baby, please don't waste my time. Hey, iyo michezo ya kulizwa siwezi walai. Hey, nisha umizwa nikathani sitapoha. Yani nikathani sitatoboha. Baby, baby, please don't waste my time. Hey, yote ni sawa mana bila yeye singelewa uchungu. Amenifanya nikawa komando kwa story ya umoyo wangu. Baby, baby, please don't waste my time. Hey, iyo michezo ya kulizwa siwezi walai. Hey, nisha umizwa nikathani sitapoha. Yani nikathani sitatoboha. Baby, baby, please don't waste my time. Hey, baby, baby, please don't waste my time. Hey, iyo michezo ya kulizwa siwezi walai. Hey, nisha umizwa nikathani sitapoha. Yani nikathani sitatoboha. Baby, baby, please don't.